No one knows the secret.
Kulahat tu dumarka, naaska Amran iyo nabad iyo deeqa, raxma iyo nashaad iyo nuura.